turnuva ne? Shan yakan turnuva la fadhiya. Mubaayasha waa farsan in waa adeeyin heerka maanta gacanta taayeen. Gacanta la dejiyo. Mubaayasha waa farsan in la soo akhriyo gacanta taageen. In la soo akhriyo mubaayasha waa farsan gacanta taageen. Mubaayasha afartan iyo afar mudanaha u cadeeyay in loo cadeeyo, toban mudane waxay u cadeeyeen in la soo akhriyo. Marka cid baan gelinayaa mudanayaasha laba dokumenti baynu haynaa. Mid waxa weeye qabya qoraalka xeerosaadka, midna wax ka bedelkay kusoo sameeyeen guddiga joogtada. Marka in la ansixiyo gudoomiye mu habaynin lifaaqaya xeroosaaska saasay ku afsaxay fadhigu inuu xidhan yahay. Salaamu calaykum.